Mimi kama mwenyekiti wa kamati ya fedha, mipango na uchumi from the COG Council of Governance, ningependa kuomba mheshimiwa ambaye ni CPA Mbadi, waziri wa National Treasury, ya kwamba tangu mwezi wa saba, mwezi wa nane na sasa ni mwezi wa tisa, hatujapata pesa kutoka kwa national government. Contractors wetu wanaumia, hawajalipwa. Suppliers wetu wanaumia, hawajalipwa. Hata tuko na majukumu mengi ambayo imadhirika because of lack of funds. So I want to urge the National Treasury to expedite the release of 90 billion Kenya shillings ili serikali za ugatuzi ziweze kufanyia wananchi kazi.